Batakewol Yakuba fasluo nebol Hatoy kabe e jokkirli caka modon iwata dum iwi ha sunoji modon kabandi der balli modon foroy on gidi hebugo kuje godde amma on kebataade ngam majum on do taski barugo wotbe on don ka jabo on don dabba kuje amma on kebataade ngam majum on don jokkira on don kaba on kebay ko on gidi ngam on toraki dum ha Allah ko to on don toromo on kebata ngam numoji modon kalli on don toro ngam seynugo balli modon onon turtanobe Allah on anda so baku be duniyar dum konnagu be Allah na to on chobri be duniyaru den kam on lati konne en Allah ta numa ko deftere wolwi dum mere nde wi
hakkilongo o hokki en haaji masin
amma mo erende Allah mo ani en buri mawnugo ngam deftere wi'i
Allah don lesna mawnitibe amma o don mo ana lesbe
ngam majum tubane Allah to on dartake saydanu o doggan on badite Allah kanko bo bajito on labine juude modon onon marbe hakke labine berde modon onon nafiki en chune ngoke mboye jalede modon lato bojji seo modon lato suno lestine ko e modon yeso jawmirawo denka o bantan on derdam en ta on bolwa kalluka do derdirabe ko moy wolwi kalluka do derdum malla hitimo wolwi kalluka do tawreta hitika to a hiti tawreta alata ki do tani doka amma alati kitooka Allah fere mudum hokki en tawreta kanko hitoto ka ngam kanko fere mako mari bawde hisnugo malla halkugo an amoy ha a hito derdirawo nanene dam onon wi anbe hande malla jango min dillan ha wuro kaja min dumaton min bada filu min nyama riba dutka on anda ko wadata jango ngam on lati bana churde pamare e bangi sedda lawde majji hani on biya to Allah muyi to o yari yonki min bada ni be ni amma jonta on don maunito on don juro irin juro ngo wodai ko moy andi huugo mbodenga huwaydum wadi aybe